basisima yadene bikorwa wetuta kulanji sirina chenjogerera mama oli mulungi mazima bwoseka muno obulamu bunziruka nempunga nga nninga tasulewo omutima gunkutuka mbiri nenyurura ogenda novayo nenkulaba bwomyuse nenuka ngaolinga tatuke kwata mpola kasite nja wikendi tukese bukesa oluviri lwoyokya n'entunda olizibanyiya ne bayonja buyonja oluviri lwoyokya n'ewiijo olizibanyiya ne bayonja buyonja endazizaale yakuzaala yeesiimye yazaala omugwe n'agira ow'enkaaga omwoyo lwa munnange nasimbwa mama oli mulungi sembera kumpi atakwagala atakulumirwa yadde oli mulungi kwata mpola kasite nkya wiikendi tukese bukesa nenkya tunatuuka